Funky Mamba on the beat.
Kama bahati sandakara oi, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto. Bebe nataka, weningune wa mapenzi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, wacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, final. Baby, we wa moto, wa moto. Maisha yangu amani itawale, itawale. Kuchaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Wewe macho yangu leo naona.